ushaniona ona ndo maana kinatema kufa kupona mafunzo yes ushaniona ndo maana kinatema kufa kupona mafunzo yes ushaniona ona ndo maana kinatema kufa kupona mafunzo yes ushaniona ndo maana kinatema kufa kupona mafunzo Legendaries, zichoreka stories za Achilles Na tuna hold a lot in my Achilles Baka waka minap na stamina za Hercules Flexing, jaribu kubounce na this Tantin, baka wana bounce na this Naga wana bounce in peace Drop, yes, noma moshi kichwani Hopeless, ati zitoshi zidani Gifts, kani pakomola shukurani Na still, manga kisha ni shuku na run Kipera na zani tapita the pan Yeah, pateke jan, toki za jigan Jigando na band, hip hop dindo ni fan Rusha kicho, sijaka give them Give me a run, straight man Badala chichi na kula kuchi Manake moto si shushi Nito paka wa mzushi Siti ya maniache kutema Koras ni kupe mapema You after this Lazma watu tanena Nika nilipo kwa mkisha Kenda na mike nena But say say
Ushani ona ona Ndo mana kena tema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona Ndo mana kena tema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona ona Ndo mana kena tema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona Ndo maana kinatema kufa kupona mafunzo
Bila mimu wakikago kiwa nilezi utajikanganya Hili ya mojoni na shindu utani siyaji wa kituwa hewa kwa nganya Mr. Plus mi ufanya Sita give up, little lip up, mkupe mistari na ham Nicheke wakiuliza ka, nina kicho timam View zangu badala pombe haram Ombi the wali galai Tani desensitize bila mambanga kutraumatize us Mura mekam, nimsetie ka, siko nervous Dream za kitoto Palipo moshi kwa simoto Na stand out na joto kwa sioni boso soto Franklin itamba ni wape samarie Sabu za Al-Shabaab Somali na tech Suicide kwa industry Landslide kubale Ama wasamu lidae na mudslide zatari Natokwa na jesho jingi Picha za pasta stories za ja Akiwa shona le msingi liwe liwale shakula queen Na sasa
Ushani ona ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes
Ona nani nina Tamu na mina binare Ni tamu na ni usilale You already nisha Mali za watu na dhane Utanilenga nisha Natatiza kafu mguare Anabaki anapafu na hari Tambuli kila mahali Kana shine kama laika Ahahaha na ba Guza jashe cheka matatizo Palipo ufa tusha ziba zi Ziba zi na riba Yeah, yeah
Ushani ona ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo Yes Ushani ona Ndo maana kinatema Kufa kupona mafunzo